garki on don kettino habaruji sukaɓe ummatore ɗengal fulfulde ko studio kala gusiriyanton on gueccira hudar mintaji jeetati moni hokko on habaru on Aissa Hammadou hadda e moni Farida mamma fofma Farida
fofma Aissa no gonɗa
jen tan Farida ɗum e gaddanɗe sukaɓe ummatore bannira e meɗen nder gueccira
gueƴƴiro ayani men jiyamen kalno ɗo sukaɓe kotuɓe laabi janyirde mabɓe ñañe altine aral e leru october kasi men jiyamen kalno nde habaru findinol men do gattol casque men kantine ko men mbori ñañe ko woni firtol on sukaɓe ni emɓe collège e primaire e koti janguirde mabɓe ñañe altine jotuɗum nder reydi leydi Niger fu
nonni noon Farida ñanne ɗum hoti janguirde rokoya yeehi nder janguirɗe ñama o waddani men ɓeydari
nous avons 644 plus 124 qui va passer au tableau.
L'école no yiɗi ummade to janguirde famarde nde yantala ɗiɗaɓo mo ñamay hitande fuu ko watto sukaɓe jangoɓe keme nayo tawte nder l'école on jande fuɗɗi kettine madame Amadou Zeynabou mawɗo janguirde nde
hano noon no giirɗon ɗum sukaɓe jangoɓe ɓen fuu no ɗon janginoɓe ɓendo gari komin kaja fuu kannatol jande min keɓi ɗum min keɓi dewte e ar janguirteɗe fuu faadu min cennaniɗe sukaɓe ɓen sukaɓe seɗɗaɓe tan woni garay amma hande ɓe fuu ɗuɗal mabɓe no ɗon fa janginolgol fuɗɗago
nder suudi jande to classe jeegon ɗon kadija hokkama talki jande hitande hikka nde
min gaɗi ekkintinol mat mi hokkama kaye mi winna mi janga hitande nden fuu mi dursito du jandeje am fuu
naato lokkolgol waɗi minen e bandiraɓe amin rawani fuu gondi ɗo hannden min kokkama are janguirteɗe fuu jaamo jande nden fuu min hikka tefanmi nden ne illa joni mi hani mi siriyo min puɗɗi min e bandiraɓe am dursitade jandeji
sukaɓe heɓe muya yetade e micro amma ɓe kolli guineji janguirɗi koɓe kokka ɗum heƴayɓe
anne Aissa hanne ñalale no ko jumoɓe itama diga duuɓi ujunere tema jeenayi capanɗe joyɗiɗi joyi ñañe loso e goɗɗo leru jie ko e fuɗɗo ugo julɓe mabɓe ko jumoɓe ɗon nder leydi men ndindi Niger ɗum ko sukaɓe ummatoɓe adata lokaci mabɓe kettinol jumoji ko gari din do moɓo gonɗo yeeso jumoɓe on ɗum ko CEM
nonni noon Farida ɗiya gimi ɓe kettinto
anne Aissa ɗuɗirko mabɓe fuu kettinta ko jime enɗe goodi gardi ɗum ƴamal no sukaɓe ummatoɓe ɗuɗɗe ko goni de gari men ndindi ñami gam ca o ɓeydare se min kettino ko ambum bo gaddanɗamen
mi hettinta kona clashe criminel e buuba eɗum fukkina hakkillo an somi hettinake jimi ɗi miɗo golla sanne nde mi hettina kiɗi du hanoni mi wonda e hakkillo fukkingoni
min Naziru kanni jimi mum mi hettinanto jimolgol nder mum o wiyata
jimi ɗi ɓurmi hettinade kam woni e nura m eyno misali jimi ɗi o waɗani mariyama to o wiita mariyama war mariyama war se gonga miɗo nana belɗum jimol ngol sanne
ko je himɓe e jiɗɗa kettingo jimoji himɓe Niger
Farida min ma hunne noon ko mi i ka hemmi hettino gimi no waɗo haalaji ɗin ɗiɓe gaddata no woni welta sukaɓe ummatore kam ɓeydarde se min kettino mawɓe yimoɓe on e sufu umaru innirteɗo fenobi
beɗe jimoɓe gala no kettine de beɗe jimoɓe gala no kettine ndenne yimoɓe ɓen ni goni gala no tawi ko no daara ko hani jima dow mum ko mema ɓerɗe himɓe ndenne min he giɗe am hana gacce himɓe noon gacce mabɓe noon de ni ɓe taykake ko mema ɓerɗe himɓe to tilayno himɓe kettinano beɗi mabɓe ɗum ndu saabi ko himɓe no kettinano beɗi leyɗa yasin ɗe
jomin jamin natanon nde habaru findinol men
nder yewtere pindinol meɗen lewru octobre ko duuɓi ujunaji ɗiɗi sappo e jeenayi nder gallure ñamay watti laabi laamu leydi wattago kasku ɓe motoji gattoto dow laabi gaɗa hitande guda e gattol laabi laamu on fajoni ɓe gollida e majjum
Aissa ɗuɓɓe goduɓe motoji aya gollirta hakko du sukaɓe ummatoɓe laabi laamu o e gatta ɗum gam caɓo ɓeydarini semin kettino
seni en koƴƴi laawol debangol ñamayi caka gallure ɗen filagu muɗum on gi'an sukaɓe ummatore jon en moteje dogginoɓe sanne ɓe kippata ko kaske. Abdoulaye leyno wontirini hande hippagol kaske no sunni ɗum.
Miɗo ɓorno kufune moto ngam hisinde hoore am polisiɓe. De hana noon mi hiɗa bonnude gasa am ka. Miɗo hiɗi mi rena hoore am, amma polisiɓe ni gonno gaɗa miɗo ɓorno kufune moto
ɗe.
So tawama Abdoulaye kay nafa hippagol, Mohammed kay fami hippagol kaske o nafano ngam no rena neɗɗo du nde hippaki ɗum no yofa lawol.
Suka jokollode ɓornake hufunere moto hoore mum ɓornanide ngam ida rena hoore e bonandaji moto ɗe waɗi.
Ɗum waɗi hitande ni joni ko sukaɓe ummatore gaɗi golleji dow tindinol nimɓe kaɓɓol totol loore e hippaki kaske. Ngal gollal waɗi ko hoorejo mairi mawɗo mo gallure Nyamey on tilsini kippaki kaske ngam ɗowtanade sariyaji joƴƴinaɗi dow laabi. To Abdul Rashid Awal tindinoje tan kae ummatore mbawi de ko woni hen ni gomnanti hani daranade laabi ɗin tokke.
Miɗen gi'a ɓe ɓornata ko kufune motoɗe. Degon miɗen dukana ɗum, degon ndu min mbawa ngam min ngala bawɗe ko waɗa ɗum. Ko min mbawi ni woni firtude ko e maɓɓe fa ɓe pamana fakka majjum, ngam kufune moto no kisene himɓe bonondaji motoje de gaɗi. Lawol laamu leydi wi'i tila himɓe ɓorno kufune ɗe. Ndenne ardiɓe hawju kuɓeje ɓen kan en kani ƴewtino no waɗe ko himɓe ɗowtanake lawol ngol.
Ko tawa ɓe sukaɓe ummatore mbawta jukkude gaccitade gacceji majjun, ɓe jottini ɗum to mairie woduɓe bawɗe gaccitade dey kando notaki.
Jomɓe natana en do ko woni de firtol ɓandu me. Habaruji ɗin min puɗɗiraɗi dow fijo tewtol coupe ko leyɗe IFOA ko woni waɗɗe ton Senegal ko duuɓi ujunaji ɗiɗi sappo e jeenayi. Mena A prime de e nder fijoji ɗinɗi ko ɗo waɗi latol bal ko waɗa geƴƴire bittine ton leydi Senegal. Ko ɓe gaɗi fijo ɗiɗaɓo maɓɓe ko tetugo coupe IFOA.
Hannatugo majjum dow ɗerol lamgol ko waɗa aral. Inde Mali yahi nyami Niger 3-1. Nyeña altine waranza e leru septembre jotuɗo nder stade Nkotishin. E gari tubankoɓe ma yere to en cutato fijo gol heewi e fuɗɗe fijo maɓɓe ko latol bal nder jeɗɗire aya.
Ɗon min kantani o habaruji amin ko sukaɓe ummatore. Mi yetti kettinaki amin ki on kettinima. Mi yetti maɗa Farida Sey jango ɗi on fiyaa.